Witty beats go crazy.
Chile One, Boy Cash J Morty.
Downloaded from mylovezedmusic.com.
Sumani seke sana, senina kukondepo. Nambo ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi nkalache. Pepa bambo samwana ni moteli zikalibu kwana. Bambo siona, pepa zaka firati zaka ona. So chame, so chame, so chame, so chame ndiye mwenye. So chame, so chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenyeji. Kodi, nichifugwa chani chaufuna kuni kontolo la sodi. Ndiye mweni lini nane Ndiwe chabe ule Umushe sumani chile That's not my problem Yoni kani ya kosa nifakemu Ndiye mweni lini Niziwa ndala mazanga siza mbili Musa nkontolo Lakini kukole walisiye nikole Seke sana, senina kukondepo Unambo ni tinki sana Ngati ni kusamba mukazi nkana jini Beba wambo sama na vovala Walibe bango posita Wambo ziona Beba zaka vikati zaka ona So chame, so chame Chani moba Piwa na msina singoli osoba Senenga kuna meni boza Kani ya chikondi kulina ni maloza Nisiye ni so chape Senike ya ninga ono wakame Nineke ni amake Musa ni meke Libeta fulitumiko So chabe Nani kunipasa zina na bingo Yei siningabe So chabe Ndiye mweni lili so chabe
Na film bani fuaka na tre Wafuanka pwe batishaka na ke Ale moneka shana lende la pe Wafuna nikavisie batishaka leke Dasuna nikondepo soche Nyimbo zanga usa streame soche Bati uzafunika ukose Cause nikachosa izaendo lila konse When God says yes Kulibianga chite reverse It might take me 5 years Cause patience is the key to success Ukama ndine chakora nishinaiwe Kama ndine hule nishinaiwe Gandine kawala la sinichilaiwe Ndiye mweni nili sinichitilaiwe
Sumani seke sana Senina kukonde Unambo ni tinki sana Nkani ya malavu mukazi nkala Pepa bambo sama na pati na balibe wango kolewa Bambo ziona pepa za kafikati za kaune So chabe So chabe So chabe So chabe ndiye mweni So chabe
So che
So chabe
So che
So chabe So chabe ndiye mweni
Download from mylovezedmusic.com
For the 4G music